yamde yaɓɓorake mintaji capanɗe tati dande studio kalango kettinɗon kibaruji mawɗe e fulfulde Omar Hamad jangantonɗi dow masinaji Issa Lawali sakkitnoɗon kae kibaru. Nonni fawɓere joni e nder lawol ƴewtinaki laabi gollidol hakkunde leydi Niger e leyɗe yasin tawdade orɗe soogeji nder leydi ɗum. Ngol lawol gollidigol yadata e no ndimaku leydi Niger laabi mum wi yerno CNSP hollirmi gartana on domum. Fa hande ni e mbiya e nder laabi gollidol waɗi hakkunde leyɗe waɗi ko yaw sangre ministre leydi Niger kakkiliɗo muraduji leydi mum e leyɗe yasin waɗi jahangal to endam Algérie min gartana on do majjum. Hande yewtere meɗen pindino leyartana en natto enda nder département mo gote do filla no raf keƴora ndenagu ngun wontiri e noy ferewɓe gonno ballitira. Kori jam hirtama yerno kalirnoɗe ni mbiyen hano ardiɓe hawsu leydi Niger e nder andinore ngol ɓe kolli ko laabi gollidiggol hakkunde leyɗe yasin tawdaɗe orɗe soogeji nder leydi muɗum. Hunde non kono hani ƴewitede dow filla dekugol jungo dow ɗerol ko ɗe leyɗe gadduno e leydi Niger. Yerno Siddika Abba Koko habaruji jon andal dow filla keƴara ndenago nder Sahel holliri o wi fedde CNSP jippinde laamu nden. O wi yeruno holliri laabi gollidol ɗi yadata e no laabi dimaku leydi Niger wi. Ternan Fouda Ahmed yewtide makko e calol.
Soogeji gonɗi e laamu tawaɓeɗen ñemey aadake ƴewtinagol dow fi ko darta narral hakkunde maɓɓe orle soogeji koɗi tawaɗo enda. Laamuji gonnoɗon ɗi narral e golda ko wanno hakkunde muɗum e orle soogeji koɗi ɗi enda no hokkano laawol feysene ni ɓe gaɗi gacci e leydi ndi ɓe kiitantake e leydi ndi. Laanaji maɓɓe piroji kamɓe soogeji koɗi ɗi enda sadi ƴoowi nder leyɗe maɓɓe toon ɗi gaɗi jippeke Niger. Laamu leydi ndi wala laawol ƴeewa ko tawa nder laanaji ɗin sedi dillude kodol laamu leydi Niger ƴewata ɗum tawa nder laanaji piroji ɗin enda. Ɗum ɗo saɗorma noon enɗan ko laati no ndaara hono orle soogeji Allemagne Amérique kañum e Italie saabu Italie ɗo wodi kandu konɗan woɓɓe seeɗɗo enɗa no ndaara jaati Turquie saabu Turquie e hoore muɗum Issou Mahamad nde wonno e laamu duuɓi ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi nde o waɗino narral hakkunde makko e Turquie ɓe gollude dow fi soogeji e ndenaako.
Le président Issoufou avait signé des accords de coopération militaire avec la Turquie.
Kengan Atalata onon yaw sangare ministre leydi Niger kakkiliɗo muraduji leydi mum e leyɗe yasin waɗi to enɗan jahangal nder leydi Algérie. Yerno fedde hawjinde hokkugol habaru to enɗan Alger APS wi o wi ngal jahangal tawa kena e dow filla lawol ponnugol hakkunde leydi Niger e leyɗe CDAO. Ɗum ɗo kanko ministre o holli o wi kongol lawol e dow lawol lobbol ko heɓande o fi mosola yeruno leydi Niger tawra wontirle fi cattuɗo ni heɓa wurtade nder mum. E nder jahangal ngal doni kanko ministre leydi Niger o holli e waddide dow filla laabi loore leyleyi ɗum do ko watta tawe ɗum woni itti leyɗe sa Afrika kewɗe e to ɓeyda sembiɗinde laabi luuma ko hakkunde muɗum leyɗe ɗeto. Suka jokkolle jon duuɓi nogay e nayyi kanƴum woni ko barmina e yabare e ko watto ɗum mbiyen dabbaji potori ko e keme nayyi kamɓen woni ko dillida eme ɗum woni dimma hippitere nde nimɓe joyo jogiiɓe kaɓorɗe ɓe anndaka fuu moy en no gaɗi nder jemma altine nogay e joyi yaade nogay e jeegom lewru décembre duuɓi ujunnaaji ɗiɗi e nogay e tati gaɗi nder wuro Guelajo région Tillaberi. E jangore ni mbiyen no hippitere nde do ɓiɓɓe wuro Banjaga ɗum woni kiloji mum jeɗɗi e wuro Guelajo ɓelle murtuɓe jogiiɗe kaɓorɗe ɗum mbi ɓendirla nder nokkure nden yeruno seediɓe ko o fi waɗi kolleri. Mbiye nder ko sakiti ɗum diwtole nimɓe no tokkiti e waɗoyde to endan sanne o fi du nimɓe hewɓe joppoy wuroji mu'en misali nden koƴi wuro Dabori to nimɓe mum perowe warde nder wuro Mayne Sarwa. Bandi min Mamma Idirisa yewtidi e woɓɓe maɓɓe ɓe pamminiri hanon.
To minon bo matsalaji min gondi kama iraɓe ɓilooɓe ceede ɓe mbarani min tagu ɓe mbittoy ɓe ɓilani min million biyu min kokkiiɗe ɓe fuɗɗiti e ɓilani min ceede mbi'i min ngalaaɗe ɓe kokki min artaare min ngaddi nde wuro laamiiɗo mo Mayne. Kamma ɗon hirna amin woodi hana gamba en hoɗɓe jemma ɓe njahaniiɓe ɓe piyaniiɓe yimɓe ko ɓe ɗiɗo ko ɓe tato ɓe ngaddiiɓe ɗo likita goto hardi faya hara goto bo joni ma min gondi mum do to min gondi min gondi inaye en min gondi lake hul jangoli don dolo i don kuma min gala shudi koto min bartino gomnati immo daro tefana min nyibrudum bi ko min nyama rena min
nan yimbe e der lawal hisinde nimbe nyawuji ko ngatol bawdi chabonto nimbe wadi ko sarus kawji do filla labal mo birni ko ni sigili gollal gattol safare ko warta bawdi ali nu ardido o sarus kawji do filla labal der birni ko ni famini bandi min asuman musa arjika no golleji de gonno jaro
l'opération a commencé les services publics
golle den puddi sarusuji gomnati département konni dermo en fu safare de enden fu fama gan hisinde himbe bowdi ko wod e ko nandi titta badar hubere konni no wodi nokkuje kanaade puufe gonade no puufani safare de enden dundu watta himbe kisa bowdi ko wod e ko nandi titta golle deni tigilama gan hisinde himbe pabbe e nyawuji gom gan rafidu ni fahanden wadande himbe wowade kan waddata nyawuji gonno nangabe dun sabi miden gatta dana yade himbe konni durwa labal hebo dar chakantaraje mabbe de gan hisude nyaw
noni nde en kisaka e der wakkati pewol o din don yi'a nimbe no tokkiti jarol kullentereje pewde dum do no wodi hano kullentereje ma faddude di ko waddanta arto filla kulle nyamaade ne heba gollo no wodiri redu yerno loktorobe wodube andal do nyamande kolliri kettine nane ko docteur Abdul Razak Bello famini bandi min rafia mosi
consommer de l'eau notamment
yarde diam pewdan fa yotto nokkure godo ko ay waddande neddo sadornan cellanno gan jarki majjan no wattana neddo durma jon dabbune non no feeyi balli meden e hore mudum no durwan non ko watta to balli meden jangu dum fowa du yotto eterde degrés celsius chapande tati e jeddi joni dabbune non neddo deri diam pewdan jangu no jippano bannu mudum holli torno bane no yara diam illa subana dala fa hebi ko nyamide kase mbanyami timmini to yordiyan nonno timminiri nyanki mum diyam pewdan sanne faada wadi glasuno wondu yida neddo yara
très fan ki très très glacé
en kontanto en den region tawa to bibbe wuro Buza e wuroji tawadi filago mudum fu ndogiri Buza ton alla e hubango to kange wangi der nokkure den sabe majjum wadi ko nimbe sarus kawjido filla basol arzuku der leydi mo region tawa on itti nimbe jey ndaroyde o nokku yerdu nino habar on hebira no hunde non ko cubinaki hano famtinaki fewre ni nonim docteur Abdul Aziz Arzika ardido o sarusi nani ko wi Idrissa Adam Doma
turana 21
illa laso e go'o lewru december neddo Buza waddi higiraabe mudum gon judo wibe to enden jaato himbe du non golloobe kangi ibe tawra andal do kangi e teful majji to himbe be enden gi ikaaje gon cikki ide bawe tawrede kangi do yawtinaade ko himbe nani sey ummoy gari amma laso e joyi lewru december komin jehi ton wala der mabbe kebudo gram goto nokkure den du kiloji didi non lettugal kubere buzade enda komin wari der nokkure de mi hiay fu alama hebude kangi der mayre ilol kanni wasi nokkure den jondi kaaje gom gi'a den dun sikki ko kanne no bawe kebe don
Allah dan heri ruwa suka dan abun shaka suka goni duci shine suka wari gina
nani dobe majjun chapande joni ko leedi Niger no andira gadol guri e jaron mun der leede yasin fodo se en koji guri be eji bodeji di maradi din nimbe leede yasin dem buri sifade sanne ngolu mako du mbien illu ko jippino lam wada no ga e jegon leru jiwe o luma ngon wala no cubini no wodiri ya haya tonko dum woni mawdo no kure to gollal guri watte gam kalinani ko Amadou Harna Ismaël Domaj
fatani da muke
golle guri dimen gatta di enda meden jaha der luube meden codo gurdi enda degondu abattoir demen codo e gurdi enda goddino cohudi idi godi ciicen noodi du jordi der majji guri dimen gollirta di enda guri nai guri bali e guri bei noodi himbe artisana garambe coda himbe mise e himbe zongo mabbol keri ko du waddu enda arede du wadirta guri hobbe non garta coda du de hobbe du natoyta luma ku enda wadirta nonno min gidi lemu meden cioda gur gotu fu lasoji didi e sappo na lasoji tati degondu lasoji tati e sappo demen boccini dum meden cionna dum ujunere e keme jeego na ujunere e keme joy na ujunere e keme didi sayni joni luma ko bu enda wala no wadira no men gidirin
ki yanzu ka so bata yadda ake so
Nani kota tanda nde region Agadez kolati duru wa pilaki takubaino tokiti e hore munto enda nde region wodi dunde nino wodi fedde duru wabe burende gansi tade nde wakati duru mano duru wongo wono yara funo fedde non duru wabe latinde non yewtina emo ina duru wongo. Mustafa Sule mwene mwoto nde fedde ye wabe duru famtini bandimi salamat kadiri domaju.
Tidifel.
Der majum dum suboto yewtintobe duro tefude takubahi ko watte der leedidi den inde be endan binde federation fedde hawjino duro gon endan hokke de duro gon du sigila ni dum tokkirta faa duro tefude takubahi itani fu deno wade ardido fedde yewtintobe ben kan wi ata mana e mane kan en yewtinto duro gon endan de tato cubabe ben endan yewtuno duro gon ba goto mabbe hana jeede e region yiji gondino durwida din misali wi'e agades e maradi kan en durwata yawtintobe tato be enda ba goto mabbe hana jeede region agades na
maradi
jonka sengata e yewtere meden pindina departement mo goteno tawa der no kuje de rafke jorande na guburta wede der mun le region Tillaberi e mi kintinde doni o departement herrana e leydi toroji kambium e kerol hautade e leydi Burkina Faso to lati pelle murtube ne kabalabi warde wadde hippitade kippitande dum du wadi ko wuroji kewdi feroy warde de noy filla ke jorande nagu e balirobe nimbe feroy be wontiri kettine nane ko Commandant Ibrahim Sani, préfet en famille.
Le département comptabilise.
Département au Wadanani, il me dit le peu no kuje mudun en ujuna sapo injena yo. Nous les communes d'ici en fou. Help ma me fou. Andi tama windama. What be dunu keng e winde de bakere mo kalteo. Kano wani commune mo dargol kanyum urude sabutom ngona ujuna sapo e goo dilo ipe enda. Tayi dukana commune mo gote wadna ujuna injeton. Do majundu no wodi la tipe. Ono wame ndel commune mo dargol eko he fuya ano egga egga ya nusabi wakati godon.
Entre les deux positions.
Nos coudes et rafke jaran hakilo fukingo go endam buri meemude
les zones les plus touchées par rapport à
nokuje kerede e Burkina Faso tom chalale buri hewurde sabayi gote no herri e bulan junga kanyo e libiri en ayo fahande ndukonda e baggol sirba e hore mudum dargol ton ndukonda hono himbeje dilloybe benjo e baggol benjo kay won ko heewi ton endan sanne ay wodu fan departement no wotto herroy departement mo terra don ndukonda himbe mun naata jonkay nyamdu mabbe safareji mabbe gomnanti kanyo walito mudum en hoji tedirka majjum kambe ko mabbe dube jodda ki juude bole e be balla ko mabbe der majjum ni ya non be gobe jodori kanon woni ba joni gomnanti hoji lawul gabatte wadde demal ciedu kambe dilleebe no kujje mo en ferebe walita be ngada golle den endam dum du gambatte alle be golle be kebana ko mabbe ko be jogi e juude mabbe
produce de quoi s'autosuffire
der duro hebude mosola rafke joran hakkilu fukkingo himbe cekantaraje modon de enden no nangana tawabe der duro go enden na
beaucoup de choses ont été
wadi ko wada ender majjum sanne sabu himbeje ben fu no gonno ngadda ballaga mu en yaade gollal habbinibe don sogeji be golde jungo e jungo faano wodi sabu en andi no kuje de enan noko futona sogeji kabbinibe tawa don endam kambe bibbe wurbe no wodi be chadale sanne der jonde den nenne jodbe de be golde fa woda kambe himbe be hande de enden ni ko be buri yidde ni woni be kebbe jiya gara torraji di e ko wonno waddo endan be kebbe kambe du fa hande be cojjo e muraduji mabbe abadaji din enda
occupation principale
Da wanto kibaruji mede dengal fulfulde tili joni wala fu komba den wiide sana njoppide asumana china wadda ko dengal hausan kore yamde joomin tajila soje didi e joyi kirtento jam hirti